Radio Hustle Factory.
Oh my god, I love this beat.
www.gordoncjtower.com.
Osamango name is Hila Devon. It is just a devil. As a devil, I mean, when the bankit. I won't teach him with time. Osamango name is Hila Satana. It is just a Satana. As a Satan, I won't teach him with time. Osamango name is Hila Devon. It is just a devil. As a devil, I mean, when the bankit. I won't teach him with time. Osamango name is Hila Satana. Chiri jose satana, adi satana kundi enda mabas. Akundeje mwita.
Adi mani ndugu seni sinagaba. Zina ngoshiti ikandi na blaga. Devo nandi mwita mwandi na yaga. Chomu nidi maji wona ngadi janga. Dikula kwa shabaye kundi menya. Zori nchino ya satana simu venya. Akola musedi wale tile tenya. Mugudila kuila kundi finya. Oh no, no, no. Mpaka na kundi dovita mlomo. Kani yake yoba omo. Mpaka na kubwela niko komo.
Ifida kuila iwe siri na kuila sadana. Zina siru sadana gumamba kwa wakakana. Ndina lipo mene iwe yo umanama. Mesa umagaba weka iwe mfana. Osamango na misila devo. Chiri jose devo. Ati devo na mene wende vangita. Akundiche mwita. Osamango na misila satana. Chiri jose satana. Ati satana kundienda mapasu. Akundiche mwita. Oh baby 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 baby. Ugutewa sini play angari garba. Sininga kuyende mbali sini lamba. Chandi pangita isisi ndi chiwanda. Iwe devo choka 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 choka. Lucy wapangisa nchose mimba. Lucy wandi gulita jizimba. Lucy wapangisa ndi jimpamba. Iwe Lucy choka 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 choka. Musa mango na mizila Lucifer. Muma vila devo za yesu simumfa. Akatite tabanja ugwile chidiva. Iwe uma mvela ndi kukwila njinga. Uli ndi option yomu ganila. Sana kukwile nkono kuti ube kamila. Tawi yola pizza maga kamila. Kuma uka kukwibro ama kutawila. Osamango name is Hila Devo. Chiri jose devo. Ati devo ndamini wendi vangita. Akundiche mwita. Osamango name is Hila Satana. Chiri jose satana. Ati satana kundienda mapasu. Akundiche mwita. Osamango name is Hila Devo. Chiri jose devo. Ati devo ndamini wendi vangita. Akundiche mwita. Osamango name is Hila Satana. Chiri jose satana. Ati satana kundienda mapasu. Akundiche mwita.
www.gordoncjtower.com.